Wasn't that urgeja? Yes, I was need on ye yediwakabani. Wasn't that man that in Agartanga? Eti ye ukur kasati. Say dan akaje. Say dan wala usisi mala. Usisi sarka us do that than a rangatawara rahiede. And wal andono mele wakla kamudono and wal anger de lagamele. And haga anger da kiwakisije. Waxa ruculada waxaan yaatu managada laga sidi jawroobiyada la helo la qamba kusuje oo ma jiraan weeye tola wax ni doono in ciyuusu oray keelo ijedona sagina darka wax weeyti ay tiye weeyti nagarano in xabin agarta oo ismaa manda atina agarta ne tiye kur ku jiro tiye waqti de haagiye oo xaboga at manda ku doontaan jirije sayidani daawatin kaje anki je sayidani noqataan balanki waxe inoo xataan